Yeah. Let's do this. Yeah. I'm in love with you. It's nothing that I will do. Catch a green egg for you. As long as you want me to. I'm in love with you. It's nothing that I will do. Catch a bullet for you. As long as you want me to. Benzi twali pamba ngonjera. Uba kama ntanga sekera. Kwa vi unovya baikoko. Kutoka mazabe. Picha twazi twanga kisera. Posti kisa kuwanga kwa kera. Bada ya chali kimoko. Cause I just wanna let you know you're my African beauty. Yeah, yeah. You're my African beauty. Yeah, yeah, yeah. Cause your body shake, Anna. Body shake, Anna. Give your pretty face and your figure eight, Anna. Figure eight, Anna. You done make me crazy. Natamani kuku ona na. Na wala hituta ona na. Baby, sita kasa na. Make I give you pana na na. Picha twazi twanga kisera. Posti insta wanga kwakera. Bada ya chali kimoko. Kutoka manzabe. Pezi twali pamba ngonjera. Uba kama tanga sekera. Kwa viuno vya baikoko. Cause I just wanna let you know. African beauty, yeah, yeah. You're my African beauty, yeah, baby. You're my African beauty, yeah, yeah. Listen, success is poisonous. So many people keep hating on us. Open your eyes to the backstabbers. Open your ears to the backbiters. Soja guide us to lead and the matatu. Na tuka chezo kwa matatu. Ona leo tunachoro kwa matatu. Damu jasho na machozi tumwanangu. Uliza kiatu to lead and the matatu. Na tuka chezo kwa matatu. Na cheki leo tunachoro kwa matatu. Damu jasho na machozi tumwanangu. Uliza kiatu tu.